Ebyo byoli konze tebinyamba, ebyo ebiboozi byo tebizimba, eyo kenavaayo sikyaddayo.